Izenzo 19. Kwathi uPhawuli eseKorinte, uPhawuli wafika e-Efesu esedabulile amazwe angasenhla, wafumana abafundi abathile. Wathi, namamukela yini umoya ongcwele mhlani ikholwayo na? Bathi kuye, qhabo, asizwanga nokuzwa ukuba kukhona umoya ongcwele. Wathi, pho nibhaphathizelwa kukuphi na? Basebethi, kukho ukubhaphathiza kukaJohane. UPhawuli wayesethi uJohane wabhaphathiswa umbhaphathiso wokuphenduka, ethi kubantu mabakholwe nguyena obeza kuza emva kwakhe, kungukuthi uJesu. Bathi ukuzwa lokho babhaphathiswa egameni lenkosi uJesu. Kwathi uPhawuli esebekile izandla phezu kwabo, umoya ongcwele wehlela phezu kwabo, basebekhuluma ngezilimi baprofetha. Babengamadoda angathi ishumi nambili bebonke. Wayesengena esinagogweni wakhuluma ngesibindi izinyanga zabantathu eshumayela bafundisa ngombuso kaNkulunkulu. Kepha lapho abathile bezenza lukhuni bengalaleli, bekhuluma kabi ngaleyo ndlela phambi kwabantu, wasuka kubo waqembula abafundi washumayela imihla ngemihla esikoleni sikaThiranu. Lokho kwenzeka iminyaka emibili baze balizwa izwi leNkosi bonke abakhileyo e-Asiya, abaJuda namaGreki. UNkulunkulu wenza imisebenzi yamandla engavamile ngezandla zikaPhawuli. Baze bathatha amaduku nezindwangu emzimbeni wakhe, bazibeka phezu kwabagulayo, zase zisuka kubo izifo nomoya ababi baphuma. Kepha nabathile abayizanusi kubaJuda, abayizinzulane, balokotha ukuphatha igama leNkosi uJesu phezu kwabakhwele ngomoya babathi, ngiyanifungisa uJesu amshumayelayo uPhawuli. USkeva othile umJuda umpristi omkhulu owayenamadodana ayisikhombisa ayekwenza lokho. Kepha umoya omubi waphendula wathi kuwo, uJesu ngiyamazi, noPhawuli ngiyamqonda, kepha nina ningobani na? Lowo muntu onomoya omubi wabadumela wahlula ababi, wabanqoba baze baphunywa kuleyo ndlu behambaze belimele. Lokho kwezwala kubo bonke abakhile e-Efesu, abaJuda namaGreki, kwesaba kwabehlela bonke, ladunyiswa igama leNkosi uJesu. Nabaningi wabakholwa beza bayivuma, bazibika izenzo zabo. Kepha abaningi kubo ababenza imilingo, babutha ndawonye izincwadi zabo, bazishisa phambi kwabo bonke, bahlanganisa amanani azo, bafumana ukuthi ayizinhlamvu zesiliva eziyizinkulungwane engamashumi ayisihlanu. Kanjalo izwi landa ngamandla enkosi lanqoba. Kwathi ukuba sezenzekile lezo zinto, uPhawuli wazimisela emoyeni ukuya eJerusalema, esedabulile iMakedoniya ne-Akhaya, wathi, emva kokufika kwami khona ngimele ukubona neRoma. Wayesethumele eMakedoniya babili kwabamkhonzayo uTimotheo no-Erastu, yena uqobo wasala isikhathi e-Asiya. Kepha leso sikhathi kwavela isiphithiphithi esingesincane maqondana naleyo ndlela. Ngoba umuntu othile ogama lakhe linguDemetriyu, umkhandi wesiliva owenza amathempelane esiliva kaDiana, wazuzisa abakhandi besiliva inzuzo engencane. Waqoqa bona kanye nezisebenzi ezinjalo wathi, madoda, niyazi ukuthi lo msebenzi kuvela ingcebo yethu. Kepha seniyabona, niyezwa futhi ukuthi akukuphela e-Efesu, kodwa cishe kulo lonke Asiya, uPhawuli lona odukisile abantu abaningi ngokubancenga ethi akusibo onkulunkulu laba abenziwe ngezandla. Ngakho akusikho lokhu kuphela ukuba umsebenzi wethu usengozini yokudelelwa, kodwa nethempeli onkulunkulu omkhulu uDiana liyakuthiwa linto yalutho, nobukhulukazi bakhe sebuza kuphela, yena limkhonza lonke Asiya nezwe lonke. Kwathi bekuzwa lokho bagcwala ulaka, bamemeza bathi, mkhulu uDiana wabase-Efesu. Umuzi wonke wagcwala isiphithiphithi, batheleka ngantliziyonye esigcawini sokubukela, babamba oGayu no-Aristaku abaseMakedoniya ababehamba noPhawuli. Kepha uPhawuli esefuna ukungena phakathi kwabantu, abafundi abamvumelanga. Nabanye bababusi base-Asiya bengabahlobo bakhe, bathumela kuye bamncenga ukuba angaze angena esigcaweni sokubukela. Khona ke abaye bamemeza okunye nabanye okunye ngokuba ibandla layaluza nje nabaningi babengazi ukuthi babuthanele indabani. Base bekhipha u-Alexandru esixukwini, abajuda bamqhubela phambili, kepha u-Alexandru waqhweba ngesandla efuna ukuziphendulela kubantu. Kwathi ukuba bezwa ukuthi ungumJuda, bamemeza bonke ngazilunye kwangathi amahora amabili bathi, "Mkhulu Diana wabase-Efesu." Kepha umbhali sebathulisile abantu wathi, "Madoda ase-Efesu, kukhona yini phakathi kwabantu ongaziyo ukuthi umuzi wase-Efesu ungumlondi wethempeli kaDiana omkhulu nowesithombe sawa ezulwini na? Ngakho lokhu lezo zinto zingephikwe, kufanele nithule ningezilutho ngamawala. Ngoba nilethile lawo madoda angesiwo abaphangi bamathempeli nowabahlambalaza uNkulunkulu wethu. Ngakho uma uDemetriyu kanye nezingcwedi zabakhandi besiva benendaba nomuntu, zikhona izinsuku zokuthetha amacala, bakhona ababusi, mababangelelane. Kepha uma nifuna utho ngaphezu kwalokho, kuyalungiswa ebandleni elimisiweyo. Ngokuba ke sisengozini yokumangalelwa ngumsindo wanamuhla, lokhu kungekokho sizathu esingazandulela ngaso ngalesi siwiliwili." Eseshilo lokho walimukisa ibandla.